Yeah. Okay. Ne khala re bone da ding wa ba. Mari anunya. Re tla itsholwe la bona go thata bo. Ana next. E Black Force. Chef, e tla batla repest. E tla batla ripegele ri tsa tse di emere tsa rona repest. E tla batla ri kemele ri tshebele malekere a rona reinvest. Ntle le hore re ba emele ba sebehela hore ba re bontse interest. Soga, e tla batla repest. Yeah, e tla batla ripegele, cause half of the niggas here ke dikelem. How city bla le bona ba go leleka, ikepela le bitla ha ntso kopa ba go shebela. I treat the industry like in my 11. You gonna give me, you gonna give me. Ne le tlhole ga go mpatala hantse ke charger 750. No ke batla dikete, promoters wanna diss me. But after the show, ke bone ba bang kopang lifty. Isn't that funny? Ha re di mata sani, give me that money. Thinking re di thaka is literally blasphemy. I'm from the 05, nigga ask for me. Unless I saw la le bona se shopa like the Black Force Mafia. Independent and just as popular. Taba ya hore ha re fake makes it hard for y'all. Taking over Bloom City, it's just not enough. Etla batla ripest. Etla batla ripegele rita tsetse di emere tsa rona retest. Etla batla ripegele ritebele malekere a rona reinvest. Ntele hore re ba emele ba sebehela hore ba re bontse interest. Soga, etla batla ripest. Etla batla ripest.
Isolate them chan. Etla batla reach a fekale ka bo kapstad. Etla batla
ishabata.
Etla batla cool chow. Etla batla big money rebetse makatkat. Etla batla
etla batla.
Etla batla rita. E batla di kok so papa meripa. Etla batla
ishabata.
Etla batla rebala. Re sinye tata tata gore hela ba ipa. Na 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 na. Are you fucking with the force or kanjan? Tekisa ka meno a kapele like a bunny. Dula ke khalemela but vele hale tale. Boy, this shit is not a hobby but it la me hare tale. This shit is gonna give me, it's gonna give me. Your favorite rapper kinda silly if he wants to diss me. Nobody can do it like the Black Force Mafia. You can give us keys to the fucking city.
Etla batla repest. Etla batla ripegele rita tsetse di emere tsa rona retest. Etla batla rikemele ritebele malekere a rona reinvest. Ntle le hore re ba emele ba sebehela hore ba re bontse interest. Soga, etla batla repest. Etla batla ripegele.